zangu baby, na upendo wendele, bado sipote. You know I love you baby, vile na kuaminia, true love, you a special one baby. Na umbavu milia, kendo katomia, you know I'm in love baby. She's my Valentine, na nanipende na mpenda, yeah. Tunavyo wenda na kama mapacha. Tumeshibana, tunavyofanana. She's my Valentine. Nikilala na muona, yeah. Kwenye shedara, tumeshikana. Kama ndege wako angani, wako furahani. Siwe delila, baby. Upendo na kupatia, moyo ni tunzia, wangu malikia. Baby girl, she's my Valentine. Ananipenda na mpenda, yeah. Tunavyo wendana kama mapacha. Penzi letu tumeshibana, tunavyofanana. She's my Valentine. Nikilala na muona, yeah. Mwenye shidara, tumeshika.